the start of my life. Gwe wategeka buli kimu bwe kiriba n'erinnya lyange gwe wagereka buli kimu ekyo kye ndaba nzirera nnene buusa y'omukwano gwavawa okutugata nze nawe yate nkusimento lw'ebirungi byonkolera ayi Katonda oh. Yegwe ntandikwa y'abatalina kapito mukama nga w'oli sula ndi mugumu ne bwe siba na mufaliso mukama nga w'oli kinukiro kyange kyenfunira okuwona nga banzinzeko gwe mulwanyi wange nantameke bwatatta nga bimpeddeko abalala bagende mukama osigale mu mutima nsanyuke abalala basigale mukama ogende emirembe gibule. Oh, all I wanna say, thank you Father. Simba kwano kwange, simba nyobyo kola. Simba kweji tange, wabale anwanira. Wabale, simba nisa ya kate, nantunula komo albamu yange. Mubifana nyebi kate, amazigane ganyunguka. Katonda mtataje wanzija walanyo noteme kubo mulukola tata notandekerera kufana kuswala bubenje kukubo bulabye ngambubuka nompanirira oh kuno kusima nyo thank you Father
wevale wevale
asante asante Baba
asante.
Tenino kuwayo kukwebaza lobozi lyange itendenge linyalo mumawanga abataba buka bakadde nabakota kota mujeno tumutende hosanna Katonda liwangureyo